Baby born na kubali, I'm a king. Miss Mabandana, Jenny Martins, go to na kubali, ni kijana. You give me salute. Lelele kwa mitaa, kichwani ma headphone. Na kubali love, na kudai is a backbone. Sometime unamwaga jozi, niki love kwa isia. Na dream kwenye jozi, na moni unasitia. Unadai, pendi talabu, zina kupa nightmare. Nisiwe spekta babu, niki chedi siyo fair. Nili love true, nisi love kisanja. Unanipa one, two, na kubali, niki far. Una make it clap, nikiandika punch kali. Au nipi big up, unanipa daftari. Nichole lines, niandike punch kali. Kubali all the time, miss love, ni hatari.
Wendo, miss you wafa. Life on my walk, bila kulibania. Yeah, bila kulibania. You appreciate my fun. Wendo, miss you wafa. Life on my walk, bila kulibania. Yeah, bila kulibania.
Unapenda niki flow hasa kwenye video ama ile live show. So movie za Sandeo. Nadai kama kilevi bini bongi la kileo. Nandika panchi heavy ya ni bongi la toleo. Shishiki kipata ni kubuse kwa ubongo. Nadai na kubalada kama ngungi wa thiongo. Mgongo ni na begi unasambaza CD. Na unandinga wepo legi unasambaza CV. Unanipa supporti nifanye bonge la ngoma. Pekini wa muti wanone bonge la noma. Upendi shake bade una dance to kwa headi. Peace kwa every bale. Fake una washedi una die nisha boga stage. Nasiyo underground tayari nisha punja keji. Nanipo underbound nina high flow tena high kwa mitindo. Na ukitaka tokwa low em try kwenye tungo.
Wendo misi wapa. Naifo mwe wapu nila kulibania.
Niko on the phone.